Exactly 11 minutes after the hour, 11 o'clock, himself and Uncle Sosa Gun Puppy, Umsakaso, about the Navarro Seluini, and about the Navarro coming from the Mushu Lamaka Fano Capote. Dumel, Muluen. Catch him again next week at Enaman Gesort. So, gonna go horrors combinations of Charlotte and Horace Shakaloon. You'll be selling now. Call them sales and open sales of Unlop. We got it in a Pumaka Casinga Monga 5768. www.redoveritas.org. Channel 87 on your DSTV Otto. Dumel, Malone, Abjeni, Malone, Abjeni.
0145271154.
Hey, my daughter. Saham Bama. SMS was a calling community vergo 41809. 41809 good lessing. Mama peel about the machine, mama peel about the petal, mama peel about the bankai. 2 minutes more in the lap of me. City Pilani Fed. When a mama that was 7 getting your bong. When a small minister comes, small minister, someone doing a gas on the sister cutting getting your bone. I wanted to shoot my headset to arm. Thank you, Sabo. Dumela.
Siwe.
Mzali Wami.
Your mother.
My mother.
My son.
My mother.
What do mama I caught a gun jan in Dotanga?
Bona, I caught in Dotanga.
But she a kibela man who conzela for Gumafungati.
Gizo kwaza mzalo wa.
Ukwazele kusebenzile lapho.
Ah, usebe.
Na usebe. Na bakwa nkwanya na siwe. Baba, tiko mtanami.
Tiko.
Oh, siwe.
Taki mzalo wa.
My son.
My mother.
Bye-bye, baba, yes.
Bye-bye, mzalo. Kulukula mwaze gash.
Kaleleke mfana wa mne.
Taki mzalo wa.
Okay.
Usamsakusa na kikipingelela. Dumela.
Siwe.
Mzalo waka.
Ngiyaphila kunjani?
Ukahle kodwa.
Ngikahle.
Yabona wena ungenza ukuthi ngibe phansi. Wena uyilabo ungenza ukuthi kuphapha kwani?
Mhm.
Mongena uvela ukuthi Siphiwe nami ngiba phansi sawubona.
Kunjani Siphiwe?
Hasi kahle singezwa nina.
Hayi siyaphila umnyaka omusha.
Hey wena inyaka enomusha sa uyaphila kodwa?
Ngiyaphila ngiqine sisaka.
Ungene kahle kodwa?
Kahle nje.
Ah yabona ngiyajabula ukuzwa lokho ke yabona. Ana nakutshela ukuthi lephimbo ngathi uma mncube lo.
Yebo.
Angiliphethe. Angibona ngiliphethe. Ubaba kahle kodwa yena.
Uphilile.
Ukhimbali?
Alright kahle.
Awasibona.
Great one, so excited.
He madoda sekafaka i new four.
Hey.
Ngiyacabanga ukuthi beka muhle njani kodwa.
Kahle.
Ah, siyabonga.
Ube muhle.
Ah, siyabonga mzali wami. Bona ukibela ukuphi namhlanje sasentheni?
Ngisesantini.
Awuswe ku Gautre.
Yeah.
Ah, siyabonga mzali, uNkulunkulu akwenza kahle zwa.
Siyabonga Steve.
Thank you mzali. Ubulisa baba.
Okay.
Thank you. 16 minutes after the hour, 11 o'clock. Make me listen to everything. Make me listen to everything. Get cool. Namhlanje ngihamba ngesinye isihloko esinzima kakhulu. Sithi ukulinda enkosini. Ukulinda enkosini.
Mama kunjani baba?
Ngimunandi wena munjani?
Ngimusifitifitifit kade ngisilindile lesikhathi.
Inkosi yami.
Ukuthi ngizozwa ilizwi lomfana wami.
Thixo!
Ophilisa emoyeni.
Asibona.
Ngazo zonke inkathi.
Inkosi yami, all glory and praise goes to him.
Oh baba.
Awu siyabonga mzali wami nokuphi ukhibela ukuphi?
Ngisemsebenzini eGenesini ngihlala eKatlehong uMamtongolozi ukhulumayo.
Ama baphila abantu eKatlehong baphila abantu eGenesini mzali wami.
Baphile ezibhedlela, baphile emajele, baphile emakhaya.
Nje mzali wami akujiki.
Baphile emoyeni.
Hallelujah.
Ngegama nje likaJesu. Amen.
Amen mzali wami sibonke.
Thank you.
Dumala!
Hi Spire.
Okay.
Ngasala.
Usala kanjani kodwa sisibona? Usala kanjani kodwa? He?
Akumele ukusikhathi ngiyaye ngiyasala kusimanje.
And usibonile ukuthi sesikushayile wona wokugcina phela.
Ha, ene ngiyabona sayisibekile ke.
Ah, uyibambile uyibamba isiphakaphaka bengingazi ukuthi nawo mama wadlala isiphakaphaka.
Wena hayi.
Kosi.
Ngibonile mo.
Hayi, mara eOrlando vele abo mama baseOrlando abalungani. Basibamba vele isiphakaphaka.
Yeah, sharp.
Ubona ngokuthi babe neiteshi ezithu imlamla nkunzi neOrlando.
Okay.
Siyabonga mzali.
Okay,
baba. Sharp sharp. Ethi mini something the hour 11 o'clock la la msakazo lakho umsakazo ungaphambili. Khuluma namhlanje moya kaThixo. Khuluma nathi silalele baba. Ayithi namhlanje uma uzosikhuthaza baba sivule indlela. konke lokuzokusho kushlale enhlizweni zethu. Kuluma baba ngimamela mina ncwe kuyakho. Namhlanje uzokhuluma nathi ngokulinda enkosini. Namhlanje baba usubonile ukuthi inceku nencekukazi zakho asekho patient. Asisakwazi ukubekezela baba. Namhlanje uzosikhuthaza baba ngokubekezela. Uthi la kunokubekezela khona nawe ukhona. Khuluma nceke, khuluma baba, khuluma simamele. Nabo baba laba sebalahlekelwe yithemba laba baziyo ukuthi ukhona uyaphila kodwa abasakholelwa kuwena. Khuluma nabo baba. Laba sekumnyama kubona baba. Ababona kahle ukuthi kukhanya ngeke kwaphinda kwavela empilweni zabo. Khuluma baba nginethemba ukuthi bamamele. Khuluma naye lona ubona impilo yakhe baba usimoshakele kuphelile nje ubona kuphelile. Akasaziboni nokuthi uyisidikisola salephi ibhoda akaboni nokuthi kuyenzakalani noma kuyiwa phambili noma kuyiwa emuva ngempilo yakhe. Khuluma naye baba ulalele. Khuluma nabo baba laba balahlekelwe yiko konke. Mangithi konke ngikhuluma ngempahla zasendlini baba. Laba balahlekelwe imisebenzi baba. Khuluma nabo bamamele. Khuluma nabo laba bathi umshadweni wami kuyabheda. Baba ngina 1 year ngishadile noma ngina 6 months ngishadile. Ave kubheda baba. If bengazi ukuthi kuzoba njena kabanza ngingena ngaphakathi kwalo mshado. Khuluma nabo baba bamamele. Oh. ukukhuluma naye lo muntu omusha baba othi kunzima empilweni ngakho ke nginemicabango yokuthatha impilo yami ngicaba ngokuyibulala waza ngibone ukuthi ngiyenzani la emhlabeni khuluma naye baba Kulumanati Somandla, Kulumanati Ngadlanga, Kulumanati Tik Oezizozoe, Kulumanati when our fellow call. When O Tandana Labasabak Shile, Kulumanati Pay. When O Ostanda Song, Labasabak Lashi. Kuluma baba sibeka ithemba kuwena konke sikudinga sikubeka ezandleni zakho wena okwathi angeke washiya wena okwathi uyohlala nathi wena okwathi masibiza igama lakho uzosondela wena okwathi kuwakunantandane wena okwathi usithatha noma kunzima wena ongakhethi ibala lo muntu khuluma nathi khuluma nathi ngoba sibeka ithemba lethu kuwena wena owenza umsebenzi ngempilo zethu malanga onke wena ohlala usimamele sikhala kuwena noma singakwazi ukubuyela kuwena noma susibusisile kodwa uhlala unathi malanga onke khuluma nathi wena ungagxeki wena ongaboni wrong ngempilo zethu khuluma nathi ngoba uyasithanda baba kanti uhlala nathi namhlanje uzosifundisa uzosifundisa ngokubekezela usubonile ukuthi abantu abasakwazi ukubekezela namhlanje uzosibonisa ukubaluleka kokubekezela namhlanje uzosifundisa ukulinda enkosini tshotsho to me 31 minutes after the hour 11 o'clock. Sihloko namhlanje sihamba phezu kwaso sithi ukulinda enkosini. Ngaphambi kokuthi ngiqale ukuthi ngidlulisele abantu bathi siphiwe sigibele. Ngiyambona uTifomo Tsipe ori ebona ke ipalame. Ngiyambona naye uLolo uTawu. Siphiwe lina ke ipalame. Kilebohile bana ba Yesu. Umbuzo enginawo namhlanje uthi kuke kwenzeke ukuthi uzizwe ngathi ulindele esinye isigaba sempilo yakho. Ukuzizwa kanjalo nje mawuhleli. Yazi uzizwe ukuthi kube ngathi nje ulindele esinye isigaba nje esempilo yakho. Kanti ke kuleso sigaba kumnyama ngenye indlela emangalisayo kodwa wena usithembeni lokuthi kuzoba nokukhanya ukuzizwa kanjalo kuthi you know I feel ukuthi ngathi ngilindile khona isigaba engisilindele empilweni yami man another chapter yempilo yami but now kuleyo chapter leyo yempilo yakho kumnyama ngenye indlela emangalisayo but wena you have hope la uhleli khona ukuthi cha ukukhanya kuzovela. Have you ever found yourself in that situation? Uyabona ukuthi leso sigaba sempilo yakho esokuqala asihambanga kahle neze. Manje usethembeni lokuthi lesigaba esizayo zonke izinto zizokukhanyela. You feel ukuthi maybe 2015 was not my year, but kumnyama ku 2015. But now you have hope ukuthi this year, especially ku 2016, zonke izinto zizongikhanyela. I have hope. You know masingena njalo enyakeni, uzowuza umuntu athi I have hope ukuthi this year uNkulunkulu ungiphathele okukhulu. I have hope ukuthi this year cha izinto zami zalunga. Ayisiphiwe last year manje izinto zama zange silunga ngenye indlela. Kuleso sigaba leso uke wazizwa kanjalo noma ke itisithi ke uzizwa kanjalo ngaso lesi sikhathi kuso esikusona noma ithi ngibuze ngithi kukangaki ezimpilweni zethu sizithola silinde kanjalo na silindele izinto ukuba ziguquke empilweni zethu silindele ukuthi izinto zenzeke silindele isimo ukuthi sibuyele esimweni okuyisona silindele ukuba maybe kuba nemali eningi silindele ubudlelwane bethu nabantu esibathandayo bubuyele esimweni okuyisona silindele ukuhlangana nomaqondana ozongithanda ngenhliziyo yakhe yonke siloku silindile 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 kanti ke hayi lalela I do understand ukuthi thina singabantu kanti futhi ke asithandi ukulinda sifuna izinto zenzeke kodwa ubaba uthi hey actually ukulinda kuyinto enhle ngoba yilapho sifunda khona ukubekezela thina njengabantu asithandi ukulinda neze lalela ngibonisa umuntu ozothi hayi mina siphiwe ngiyathanda ukulinda ngibonisa umuntu ozothi siphiwe hayi mina indlu yami ngizoyilinda noma bangathi ngiyilinde for 20 years mlethela thina singabantu benyama asithandi ukulinda sifuna izinto zenzeke kodwa ubaba uthi hela ukulinda kuyinto enhle ngoba yilapho sifunda khona ukubekezela You know, and when we respond to that, we respond that there's nothing wrong with patience, but we want it now. But actually, no muntu lo na wifuna manje. Ngaso lesisikhathi. We actually want it now. Lalela. Lalela, asikwazi ukubekezela ngaphandle kokubuya. Are you aware? Asikwazi ukubekezela ngaphandle kokulinda. And ubaba uthi sidinga ukubekezela ngoba yikona ukusenza sibe ngabantu abapheleleyo. UNkulunkulu uthi sidinga ukubekezela ngoba lokho kubekezela lokho yikona okuzosenza ukuthi sibe abantu abapheleleyo. You know why? You know why? That's because patience is one of the attributes of God. Because patience is one of the attributes of God. Uma sibekezela sivele sifane naye. Uma silingwa noma sizizwa ngathi sihamba ehlane, part of what we are learning ukuba sibekezele. Angizwa word yangizwa. Patience. It's one of the attributes ezikaNkulunkulu. Ukubekezela, it's one of the attributes ezikaNkulunkulu. Uma sibekezela sivele sifane naye. Uma silingwa noma sihamba ehlani. It's part of our learning. Ngiyangathola ukuthi kubalulekile ukuba sibuke lezi zinkathi njengezinkathi zokulinda enkosini. You know, if abantu balo bakutshela bathi be patient, sometimes abantu bayakutshela bathi be patient, bekezele, bekezele, and you sometimes feel ukuthi ekhekhe abantu bayazizwa ukuthi bathi noma bazizwa ukuthi bathi. You know, if you feel like that, ngizothi kuwena, thatha lokho kubekezela ezokulinda enkosini. Thatha lokho kubekezela ezokulinda enkosini. Uma senza njalo uzobona nawe ukuthi it is much easier to think about waiting on God than it is to be patient with your circumstances. If you do that, uzobona ukuthi it is much easier to think about waiting on God than it is to be patient with your circumstances. Ukulinda enkosini kukupha isiqiniseko sokuthi kukhona okuyenzakalayo. Ukuthi nje awukwazi ukubona lokho. Ukulinda enkosini kukupha isiqiniseko sokuthi kukhona okuyenzakalayo. Ukuthi nje wena awukwazi ukubona lokho. Ulinde ngamehlo abomvu, ulindele ukubona ukuthi ubaba uzoyenzani ngempilo yakho. Lalela, lalela. Going through. Listen to this. Going through a waiting period doesn't mean there is nothing happening ngempilo yakho. Going through a waiting period, it doesn't mean there is nothing happening ngempilo yakho. Ngoba when you're waiting on the Lord, yena uyanyakaza empilweni yakho. When you're waiting on the Lord, yena uyanyakaza empilweni yakho. It's just that wena angeke ukubone ngaleso sikhathi ofuna ukubona ngaso. Nanoma kungabonakala ngathi akuyenzi lutho, kodwa wena as long uhamba nenkosi, you will move from glory to glory and from strength to strength. na noma ungabonakala ngathi akenzi lutho kodwa when wena as long uhamba nenkosi as long uhamba inyathelweni zenkosi you will move from glory to glory to, and from strength to strength akusho mina kubusho 2 Corinthians chapter 3 verse 18 2 Corinthians chapter 3 verse 18 usho kanjalo Lalela, you are always going somewhere in God's plan. Can get a purpose ya can gawe is constantly being realized. You are always going somewhere in God's plan. Can't get the purpose ya can gawe is constantly being realized. Kodwa ke kubalulekile ukuthi ubekezele. Kanti futhi ulindele yena. Uthi konke akwenzayo ngempilo yakho akwenze ngesikhathi sakhe kanti futhi ngendlela yakhe. Kubalulekile ukuthi ubekezele kanti futhi ulindele yena ukuthi konke akwenzayo ngempilo yakho akwenze ngesikhathi sakhe. Underline this the word ngesikhathi sakhe. Akwenze ngesikhathi sakhe kanti futhi ngendlela yakhe. Uma sithi ngendlela yakhe, in other words, whatever situation you're going through right now, nanoma ingalungile, mvumele ukuthi ayenze ngendlela yakhe kanti futhi ngesikhathi sakhe. Sawubona semsakazweni.
Sawubona sis.
Kunjani Mazethe?
Yeah, nothing is impossible with God, sis. Because Sarah. Wakhulela at his old age. Elizabeth 9, ukhonile ukukholelwa abantu bamhlenga abasinyomba kangabantwana.
Oh yes.
Kodwa uNkulunkulu wayenza umhlolo ukuthi abe azakhulele naye. Abathi na izinto zomhlaba zizibheke kakhulu kanti izinto ezidlulayo.
Okay, eke.
Fanele sihambele ngoNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngoba izinto zasezulwini azinakuphela.
Yes.
Asazi lapha infantilithi ikhona. Ngoba the moment sicala ukuphela inhliziyo, usathane uyangena kithi and then kungasenza izinto ezingalunganga. Because sifuna into za-quick.
Yeah.
Yeah, sifuna into zangasik ukuthi ufuna ukuba rich and speaking, ufuna umsebenzi ophezulu, ufuna ukuba nendle endle.
Yes.
Kanti isikhathi sakho asingakafiki, uNkulunkulu akasifisi.
Yes.
Isikhathi sakho ukuthi sifike.
Oh, yes.
Yeah, sinafanele sikhiphe ukuthi just try to be patient.
Hallelujah.
And we should trust in God always. We should always pray in God.
Oh, yes.
Yes.
Ngiyakubonga Mazethu uNkulunkulu. Kulukulu omusa kwenze kahle sis.
Thank you.
ngesikhathi. Mbize ngenkathi zonke. Uma uzizwa ngezinye inkathi ngathi izinto azilungi. Uma uzizwa ngathi kuyabhela. Ungazivumeli lezo zimo lezo ukuthi zikwenze ube frustrated. Just know that God's mercies empilweni yakho are new every morning. And as a result, God freshly hears your words spoken to him as well. Just know that every time when you wake up, God's mercies empilweni yakho are new every morning. And as a result, God freshly hears your word spoken to him. Lalela, there is no such thing as an old prayer. Umkhuleko okukhulekayo noma ungaba ngento eyodwa njalo nje. Kumele uqonde ukuthi njalo loyo mkhuleko uba nempilo entsha njalo uma umkhuleka. Njalo nje siphiwa ithuba lokuthi sinyakazise ikusasa lethu ngamazwi esiwashoyo kuNkulunkulu nanoma ungeke wabona imiphumela masinyane kodwa kumele wazi ukuthi kuningi okwenzakalayo in the spiritual realm lokhu wena ongakuboni. Each prayer sets something in motion. Njalo nje siphiwa ithuba lokuthi sinyakazise ikusasa lethu ngamazwi esiwashoyo kuNkulunkulu nanoma ungeke wabona imiphumela masinyane kodwa kumele wazi ukuthi kuningi okwenzakalayo in the spiritual realm lokho wena ongakuboni. Each prayer sets something in motion. Angikubingelele semsakazweni.
Siwe njani
baba? Saphila njani mzali wami?
Khona baba usakhuluma ngokubekezela ekuseni kwasinini.
Oh yes mzali.
Baba sibekezela ungekho mnandi kubuhlungu.
Oh yes.
Kodwa sikhumbula ukuthi lo simthandaza uyathembakala. Akajiki futhi akaqhuquki futhi akaphenduki.
Yes.
Wabona how bua jalo ntate waka kihopula monna Josepha alhaga mathata. Impasa yetsa hampi, ntsa yetsa hantle.
Yes.
Wabona wangizwa ba?
Ngikuzwa kahle kakhulu mzali wami.
Wabona itse hantsa duthi ka ha ga tronko o bolela banna ba bang. Ditogo ha o bala lengwe la Genesis 40:14 are empa itla ha o tswa o tswile o dutse hantle le wena o ngopole o nketsetse ka mohau o bolelo o mpolelo ho faro o tla o ntshentlung ena hore mo jole motho ona ha sa tswile a phila ha mna sa tswa faro ntse ha sa bua ka motho o la mo le tsongo but munna ona Joseph o mhlangano Joseph o ya phela o phela o dira hona mo ha tsa ga tsongo a sa etsa letho. Ha fa ro alora munna ona mbulela hona le munna mo hebe ri ga thobu ka mana a ile a mpulela to o tsa ha ba tsia munna ona tsa bulela so se a mpulela tsinso ya ba Josepha o thola mo ha o kutso ha ka ga thongo empa go pula hantle o na sa etsa le thole le bi Josepha ha o bala lengwe la ba hebe ri 10:23 a ri tshe tseng ka no nya tumelo ya rona ba ya ya sa se se ba nya re tsepisi tseng wa tshepahala
ha ho
wa tshepahala ntate wa ka o tshepahala abana go nngwe motho a kene ka ga mathata sa gone o behella a ka bua re ke neng ke rapela ga ke bone 1-2-3 fela yena wa tshepahala o tsena nako ya hae o tlo fika ka nako ya hae ha ba le ngolo la John 16 gore le tla uka bohloko le le jalo ka mme ha imeri mare a uka bohloko mme ga mgapelei ba nngwe motho a tsetse o thola thabo ka mgapelei re na le thabo empa pele o pelei ho tla bohloko pele. Taba ya ho bua taba ya ho beheletse, ko pula Petros a kwalwa tronko, ha kwa tronko sa ntse a tlo seng a yo bolawa. Fela Petros ke ana robetse boroko. A le betse ho tlo bolawa. Fela ka ho fika lenyolo e bosiu le mosisinya le motho, re Petros tloa menyako e bulehile. Ko pula ntho Paulo se rifile a se ba shatjuwe ka ha tronko, ba tsile matsiba a bohloko mmeleng ya bona. Mara itse hantle ba botsile bohloko jwalo, a tsamba complain ho ha o kae modimo a le message. Empa ba bina. Ba bina modimo aba sisinya modimo aba tonga sisinya mo nyako ya bule. Una man sa bule a re power to power, strength to strength, faith to faith.
Yes.
Ke ke ntho tsa matla tse modimo a re sa ho tsona tseo tate wa ka mang. Santse re fitse pele mona bohloko, santse re fitse pele mona ha ga bohloko bona. Ke a lewa modimo wa tsa hantle tate wa ka.
Ke le ba ho le motswadi wa ka modimo ke yona. uyibekile umzali wami. Uma sengigoqa mina ngizothi uma siqhubeka sihamba noNkulunkulu kanti futhi sithatha nezinyathelo esaziyo ukuthi zilungile. Sizofika lapho ekumele sifike khona bazali bami. Kungabonakala ngathi kuthatha kade. Kodwa ke do not be discouraged. God has been known to do a quick work for which he has been preparing a long time. Let him sustain you in the interim. Tell yourself that you will. God has been known to do a quick job for which he has been preparing for a long time. Let him sustain you in the interim. Tell yourself that he will sustain you. Ngithanda amahubo chapter 7 verse 7. Thula phambi kuka Jehova. Amahubo chapter 37 verse 7. Thula phambi kuka Jehova. Ulindele yena. Fear not. Ngiphakathi kwalezo zimo lezo zikuyenza ukuthi ukhohle ungasakwazi ukuthi ngakwazi ukudlula na kulesi simo lesi. Fear not. Ungesabi. He is with you all the time. In every step of the way, he is with you. Every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year, he is with you. He said he will never leave you nor forsake you. Call on me because I am always with you, because I am always listening. Whatever situation you're going through right now, just believe and understand ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngempilo yakho. Whatever situation you're going through emshadweni wakho, just know that uyasebenza ngomshado wakho. Whatever situation you're going through emsebenzini, just know ukuthi uyasebenza ngempilo yakho. Esontweni, whatever situation you're going through, just know that we are sebenza ngempilo yakho. Unawe bunzimeni. Just believe and trust in him. Trust in the powers. Trust in the Almighty Father. That God that we serve. The God that we serve all the time. He will never leave you nor forsake you. Hela, I serve no foreign God. And I would like to believe that Now elapuhlelu khona. Kuleso stulo hlelu kusona. Kulelo gumbo okulona. Kuleyo moto kuyo. He will be with you. He will be with you every time, every hour, every day, every second. He loves you. Uyakuthanda. Mase ngisho kanjalo senyashenxa. Bye bye.